șante.
Cioi?
Să-i cască, o domnul a despendat, despendat.
Eternal Africa.
Talangu, unanuna nini ndugu yangu Siku wizi silali na kesha Mapenzi si wazi la pesa Ukijona mzuri wasepa Kuda deki sitaki pulesha Mbona inakuma
Pole, pole
Tunia ela zangu, sio zako
Pole, pole
Si uliniacha
Pole, pole
Sasa, nikona rafiki yako
Pole, pole
on display 50 bottles on the way spending money like a criminal balling balling them the seminar bend it like a Gemini them the femina
Pyramids.